Yes.
The Lord music on Sorat.
Ni mango tresa ulendo waku haso ulesi njiminyama. You better know. Ni mazisaka gari no time to waste. I'm ghetto hustler. You better know. Ghetto hustler. Yeah, yeah, yeah. I'm ghetto hustler. You better know. Ghetto hustler. Yeah.
Dine mfana uzili mbikira sindi panga za ulesi. Ndi magwira magobwa le wonse bora ndi peza za keshi. Ndi gule stuff yifunika nga disomba ndi ziwone ko flash. Nza kale jifana jojelira kwa mpiri jofeo posi tresi. Nga doso kunda la muro, ndi madana ndi maruzi. Baizi nje ndi chiseko, chinampa na pupuluzi. Bawa kamuduka kiti matele nyama yake si karansuzi. Lasta wida tupere asine fana wa mluzi. Kawazanga ndi stule, nane ndi mafuna ndi saipule. Nzata sema kungula ngati chule, chomwe ntazafune chontisa kule. Nane nzai ndiri njale, masho ni matairo sinza yale. Chiki yanga itakala jinyale, akangundi gwira zo sinza yale.
Nikango tuka, nilipo, ni mango tresa. Ulendo waku haso, ule sindi minyama. You better know, ni mazisaka gari no time to waste. I'm ghetto hustler, you better know. Ghetto hustler, yeah, yeah, yeah. I'm ghetto hustler. You already know. Ghetto hustler.
Money, 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 money. It's steady finger that I need it. Johnny, 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 Johnny. It's going higher, nobody. Taking a lot of licks, waking how to push my cardia, yeah. Like a box. I wanna tell the truth, I don't know
if nilipo, ni mango tresa, ulendo waku haso, ule sindi minyama. You better know, ni mazisaka gari no time to waste. I'm ghetto hustler, you better know. Ghetto hustler, yeah, yeah, yeah. I'm ghetto hustler, you better know. Ghetto hustler, nikangotuka, nilipo. Ni mango tresa, ulendo waku haso, ule sindi minyama. You better know, ni mazisaka gari no time to waste. I'm ghetto hustler, you better know. Ghetto hustler, yeah, yeah, yeah. I'm ghetto hustler, you better know. Ghetto hustler,
Download music on Sorat.